the boy.
They call me burner.
Platinums.
Now you they make me sit down, they sing this song. Gala, gala. You can't they make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want time, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. Now see if you walk on my Benz, now my day. One apaga, one paka, one anita. Answer. When I'm boy, I talk to you, I say. One apaga, one paka, one anita. Answer. Now see if you walk on my Benz, now my day. One apaga, one paka, one anita. Answer. Kunde boy, I talk to you, I say. One apaga, one paka, one anita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa Bibi Kinondoni. Ambalulu kunjadela. Mwanangu Gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Aino.
Baby shot them.
Ainama.
Hey hey hey. Onyesha ulivofunzwa.
Ainama.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Hey hey.
Shika ukuta.
Ruksa kutunza. So sura so shepu. Nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Baby gaya badikila. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutuba Congo kabila. Madongo lunyamila. And she's so sweet vanilla. She the best in my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa Bibi Kinondoni. Ambalulu kunjadela. Mwanangu Gigi simuoni. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shot them.
Ainama.
Hey hey hey.
Ashika
ukuta. Onyesha ulivofunzwa.
Ainama.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Hey hey.
Ashika ukuta.
Ruksa kutunga.
Oh ya god damn. Toto nyaupoli. Ana vimacho mlegezo gololi. Katika game. Funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima.
Mama kisima,
naingia kisima. Nizame mpaka chini. Ebo, yani katoto kachafu kama bata. Na mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shot them.
Ainama.
Hey hey hey.
Ashika ukuta.
Onyesha ulivofunzwa.
Ainama.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Hey hey.
Ashika ukuta.
Ruksa kutunza.
Hey hey. Nasi if you walk on my Benz na my day. Wanapaga wanpaka wananita. Hesa. Bena boy ita takila se. Wanapaga wanpaka wananita. Hesa.
Nasi if you walk on my Benz na my day. Wanapaga wanpaka wananita.
Hesa.
Simba mabijoni tashem. Vile madem zao na wakita.
Hesa.